kara dam tusipute na wako. Wase wase kwani leo form ni gani? Situchafue tuharibu bila amani. Ianze homa alafu tumalizie westi. Hakuna fomba si wase wako 18. Ni weekend lazima leo ni wash. Ni weekend lazima leo ni make. Ni weekend lazima leo ni wash. Ni weekend lazima leo ni make. Ni sato siwezi kosa mpango kusuguliwa tiambo ma hips na ma karada tusipite na wako rada design ya karao saya msako sema huoni mazeve zimeshika kila mtu hapa mazea metingika hapa na pale drinks na mwagika dere ya komaji homa tutafika ni saa ngapi hapa ni wapi wenyewe ni msawa chali yako yu wapi umenibamba design ko happy na kenye na dine ati ukam nami ni get chance ni kubambe kiasi mina we ni kaa genge na jua kali ni kuchekeshe na mavitu fani. Wase wase kwani leo form ni gani? Situchafue tuharibu bila amani. Ianze homa alafu tumalizie westi. Hakuna fomba si wase wako 18. Ni weekend lazima leo ni wash. Ni weekend lazima leo ni make. Ni weekend lazima leo ni wash. Ni weekend lazima leo ni make. Got this najua ole ni ndi weekend. Sikashika dividole zikunjike. Mawenda ni ya wallet ni mangire. So kila bash tunalikuwa leo tuko inde. Hii ni pregame wacha zireguste. Ndio by 6 PM tukwe matingde. Pigia mapenting walikwe mapumpu maslimting. Bora ni machine. Fiai tume wakifikwa karibishwe. Leo matoto zinapati na mafise. Ingia online tishwa deliver. Mizinga kane na paketi ya minute mail. Wase wase kwani leo form ni gani? Situchafue tuharibu bila amani. Ianze homa alafu tumalizie westi. Hakuna fomba si wase wako 18. Ni weekend lazima leo ni wash. Ni weekend lazima leo ni made. Ni weekend lazima leo